sijelewi, ninakupenda aje. Hivi umenipokea aje? Mana nasikia raha sana. Umenipokea aje? I deserve nothing. Lord, you give me everything. You never disappoint me. Oh Lord, in any way. Yani hata mimi kianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya movu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Yani hata nikianguka bado, mkono wangu nanishika bado. Kwenye mitego ya movu bwana bado, baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire. Your love is on fire. What did I do? Did I do? This time you bend over.
Jesus, you're my desire.